Kama ningepata nafasi ya kuchagua kwenye dunia nzima, bado ningekuchagua wewe. Nakupenda sana, umepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima, nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha ananado like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roho, many mother, unavyonipeleka ananado. You're my painkiller, paracetamol. Nakupenda mi amor, I'm in love.
Question mark, najiuliza why why. Hata umeme ukikata anayowasha karabai. Prumaka, nimeteleza, nimedondokea hapa. Mimi napendaga kukuona tu, all the time my eyes on you. Umenikamata, ama tuseme ndo nimejipata. Every time boy I think of you, anything I go do for you. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Hapo sasa, unanichezesha anahana do, like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roho, umeni mada, navyo nipeleka anahana do. You're my painkiller, paracetamol. Nakupenda mi amor, I'm in love.